Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America sambataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meter baandii 22-25 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka moltan dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa irra deebi'uun isin dhageessifna. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya qophii keenya duraatti haa dabarru. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo muummee ministeeraa Abiy Ahmediif beekamtii moggaasa maqaa kenneeraaf. Abbaan gadaa Tuulamaaf barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobanaa Olaa Irreensoo biyya Itoophiyaa itti fufsiisuuf hojiilee isaan hojjetan bu'uura godhachuudhaan gamtaan abbootii gadaa Oromoo beekamtii kana kenneeraa jedhan. Obbo Alamaayyoo Haayilee qorataan seenaaf aadaa Oromoo akka aadaatti abbootiin gadaa beekamtii akkasii kennuu ni danda'u jechuudhaan ibsaniiru. Katorbee kana Tsahaayi Daamxoo nuuf ergite ture.
Gamtaan abbootii gadaa Oromoo muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif beekamtii kennuu ibsee jira. Gamtaan kun bu'uura maaliitiin beekamtii kenneef kan jedhu irratti abbootii gadaa fi hayyuu aadaaf seenaa Oromoo haasofsiisneerra. Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa Irreessoo maaliif akka beekamtii kana muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif gamtaan kun kenne yeroo ibsan.
Akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti immoo biyyi keenya immoo Itoophiyaan akka rakkina gaaga'ama hamaa waraana waliini. Oduu ollaan illee lolte wayyaa waraanni waliin wal lolan kun badaadha. Waraana kana keessatti immoo Abiy Ahmed dhalataa Oromoo kan ta'e darbe waarratee immoo muummee ministeera Itoophiyaa kan ta'e waraana kanarratti yaadanis qaamanis irratti hirmaatee jira. Nama kana immoo waraana irratti hirmaatee eega deebi'e immoo akka sirna gadaatitti immoo kabaja kennamuufiti. Gadaan immoo waraanan jaalatto gadaan dimokiraataa. Gadaan nagaa nageenya kan barbaadu darbee dhiibee eegammoo diinni dhufetti immoo irratti hirmaataa diinni kasiilole diina keetu irraa fakkis jedha. Doktor Abiy yaadanis achirratti hirmaatee jira. Qaamanis achirratti hirmaatee jira. Waraana sanirratti waraanni sunillee nama oduu goolabbiin argatini marsaa tokkoffaa fi Doktor Abiy kallattii kenneenre waraanni kun bakka duraan qabatee siqee warratee. Gara mandhee isaatitti qajeela jira. Kanaaf amma Doktor Abiy ilma baagadaa tokko immoo yoo hirmaatee milkaa'ee kan deemu utaatee beekamtii kennaati abbaani.
Beekamtiin kenname kun moggaasa maqaalee sadiin dabaalameetii jiran abbaan gadaa Goobana Hoolaa.
Tokko abbaa gurraachaa kenneefii jira. Lammata immoo abbaa malaa kenneefii jira. Sadaffa immoo abbaa biyyaa kenneefii jira. Kun hunduu hiikaa qaba. Abbaa gurraachaa namaatiin farduma san seete farda sanii abbaa gurraachaa jechuun gurraacha Afrikaatiif amma mallattoo kan ta'e kaleessa miti Itoophiyaatiin gurraacha Afrikaatii mallattoo taatee biyya diddaa gabrummaa deewaarrattee injifannoodhaan moo'attee abbaa gurraachaa kan jennuuf abbaa gurraacha Afrikaati jechuudha. Kaleessa miti keenya tun biyya koloniyaalizimii jalatti buluu deewaarrattee birmadummaa fi taphachiistee asiin turte. Kanaaf abbaa gurraachaa kan kennameefi. Abbaa biyyaa kan kennameef immoo biitti Afrikaa tun biyyoonni Awurooppaa tun biyya Afrikaa kana akka nama gadi aanatitti ilaalanii biyya Afrikaa kana biitti Afrikaa tun immoo biyya rakkatu mallattu rakkataa jira. Diinaddeedhaan siyaasan biyya cimqamtee jirtu biyya kanaafillee akkasitti abbaa sagalee ta'ee waarrate akkasitti abbaa biyyaa kan jedhamu. Abbaa malaa jenneenis immoo nama ogummaa qabu nama obsa qabu. Nama dandeettii qabu Abiyyi wanna kana waan guutee kenneef waan guutee kenneef kanammoo kana ulaagulee kana hunda keessa waan darbee dhufeef kennineef.
Doktor Abiy dhimmoota dursitoonni Afrikaa kanneen biroon ittiin beekaman cinaatti dhiisanii biyya Itoophiyaa jedhamtu itti fufsiisuudhaaf gara dirree waraanaa deemanii kan jiran abbaan gadaa Goobana Hoolaa akka biyyoota birootti baratametti yeroo muddamnii fi dhiibbaan kallattii hundaan itti dhufe biyya gananii hin baqanne cichoominaan hojii itti uffan kun biyyootaa fi hooggantoota birootiif fakkeenyadha jedhan. Walitti qaban gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Gujii Jiloomaannoo Dr. Abiy Itoophiyaadhaaf jaalala addaa qabaa jechuun murtee gamtaan kun dabarse ibsaniiru.
Akka abbaa gadaa kana nama dura jiru nama biyya bulchu
nama biyya karaa nagayaatiin bulchu abbaa biyyaa abbaa nagayaa jedhanii waa irraa ka'e nama Itoophiyaa jaalatu. Doktor Abiy jechuun Itoophiyaa waan jedhan kana biyya isaallee jaalata yoo jirullee Itoophiyaa yoo du'ellee Itoophiyaa jedha. Waan kanarraa ka'eeti namni hundisa jaalatee abbaa biyyaa jedhuuf.
Oromoon nama jaallatuuf kennaa garaa garaa kennaa moggaasa wanta hojii isaa waliin wal fakkaatu ni taa'isaa kan jiran hayyuun seenaa fi aadaa Oromoo obbo Alamaayyoo Haayilee. Moggaasnii fi beekamtiin gamtaan abbootii gadaas gama aadaatiin sirna gadaa keessatti kan raawwatamuu danda'uudha jedhan.
Fardaan abbaa gurraacha jedhani farda gurraacha abbaan gadaa kennes kanaan dura. Amma immoo abbaa malaa jedhani garuu kana caala kan caalu abbaa biyyaa kan jiru san jechuudha. Naaf abbaa biyyaa jedhani ilma jaalatamaa akka biyya nama biyya bulchuutti jechuudha. Abbaa duulaan jenne abbaa biyyaa jedha. Maqaa hangaa fi uummanni Oromoo durumaa qabeetoo jaalatudha. Jaalala irraa kan ka'e maqaa kana akka moggaasa irratti mul'ataani bifa kanaan gadaa keessatti hin jira. Gadaan immoo of jijjiiraa dhufa beeke. Maatii qofa horii wanta hin abbaan gadaatu nama moggaasa. Abbaan gadaa gaa'ila irrattis jila adda addaas irrattis namoota wal fuudhanii firre hundumaa kun maqaa hin baasa hin moggaasa. Kanaaf jila kanarratti jira gamtaan abbootii gadaa kun maqaa kana kennuufii danda'ee jira.
Gamtaan abbootii gadaa kun sirni gadaa nageenya lallaba. Gadaan bu'uura sirna dimokiraasiiti jechuun qaamni marti kallattii nageenyaatti fuulleffachuu qabaa jechuudhaan hubachiiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya amma immoo qophii itti aanutti ceena. Magaalota Yuunaayitid Isteets keessaa tokko kataateef baay'ina lakkoofsa uummata ishee hedduu kata'e magaalaan Niiwoork namoota magaalattii keessa jiraataniif lammummaa Ameerikaan qabaanne filannoo bulchiinsa magaalattii keessatti akka hirmaataniif gumiin bulchiinsa magaalichaa torban darbe keessa murteessee jira. Kanneen keessaa tokko kata'an
Jaakliin Godoyee jedhama. Yeroo dhiyoo waan kanaan dura argame hin beekne gochuuf jiru. Akka jiraattota Niiwoork isa dhugaa taanitti nutti dhaga'amuuf deema jedhan. Godoyeen lammummaa Yuunaayitid Isteets kan hin qabaanne yoo ta'an amma filannoo magaalaa Niiwoork keessatti gaggeessamuuf sagalee kennuuf jiru. Filannoo biyya isaanii kan Venezuelaatti adda jedhan.
It is well known that election over there had been fraudulent.
Achitti filannoon wal dha'uun waanuma beekamaadha. Kanaaf asitti hamma tokko mirkanuu qabda. Sagaleen kee akka lakkaa'amuu danda'ullee mirkaneeffachuu dandeessa jedhan. Kamisa darbe gumiin magaalaa Niiwoork seera namoota 1800 ol ta'aniif mirga filachuu kennu raggaasise. Kunis kanneen eeyyama hojii qaban, giriin kaardii yookaan eeyyama jireenyaa qaban, kanneen Dreamers jedhamaniif ijoollummaatti gara Yuunaayitid Isteetsitti fidamaniif namoota lammii hin taane kan seeraan ala as jiraatan ofitti haammata. Kanneen akkasii filannoodhaaf akka dhiyaataniif carraa kennuun magaalaa Niiwoork ka jalqabaa miti. Magalale hiddun kanakka Maryland, Vermont, California, kanneen lammiin taaneef mirga filachuu hanga tokko ni kennu. Garuu yaadi kun gara kutaalee biyyaa yookaan filannoo federaalaatti babal'ata jedhame hin eegamu. Yuunivarsiitii Kolumbiyaatti Profeesarri Seeraa Richard Briefold gama Skype'iin raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin akkas jedhan.
I think at federal level, no, given the Congress. The state level, it's possible, and I think they'll probably would be more resistant.
Akka ni yaadutti sadarkaa federaalaattin ta'u, Kongres yeroo ammaa jiruun innaa ilaalamullee waan ta'u miti. Sadarkaa kutaa biyyaatti ni danda'ama. Mormiin daran isa mudachuu mala jedhan. Magaalaa biyyattii kan uummata hedduun keessa jiraatu kan akka New York keessatti yaadi isaa irra hedduun akka gaariitti fudhatama. Melissa Rogers, New York, Brooklyn irraa yoo taatu maatii koolgaraarraa dhufte.
Their schools, their universities, they're in their work. So they're actually contributing to our society already, so why not give them a voice to vote?
Manneen barnootaa isaanii yookaan yuunivarsiitii isaanii yookaan lafa hojii isaanii keessa jiru. Kanaaf duruu hawaasa keenyaaf gumaachan maaliif filannoof sagalee hin qabaatarre jette. Roberto Santos achuma New York Bronx keessa jiraata.
Whether you was living here 30 days or 30 years, we all should be treated equally.
Guyyoota soddoma yookaan waggoota soddoma as jiraadhu marti nuun keenya qixxee ilaalamuu qabna jedhe. Magaalaa koolgaltoonni miliyoona 3 ol keessa jiraatan keessa sagalee tarkaanfii kana mormu arguun rakkisaadha. Garuu hangi tokko inuma jiru.
Letting them here and giving them the right to at least work here, they should be happy with that.
As jiraatanii yoo xiqqaate akka hojjetaniif mirga kennameefitti gammaduu qabu jedhan. Gama biraan senatarri New York Republicantichi Rob Ord yaada isaanii barreessuudhaan kanneen lammiin taaneef filannoof sagalee kennuun dogoggora. Sababiin isaas sagalee lammiiwwanii gatii dhabsiisa. Koolgaltoota kanneen lammummaa argachuuf hedduu hojjetanii carraa sagalee kennuu argatan kabajaa dhorkuudha jedhan. Waraqaa filannoo lama qopheessuun hojii biraati jechuun kanneen haaraa filannoo naannoof sagalee kennan dabalatee jechuudha. Profeesar Briefold akkas jedhu. Akka ni yaadutti kana sirriitti hojjechuuf boordii filannoof qormaata bulchiinsaa itti ta'uuf deema. Daansii taangoo jedhamuuf nama lamatu barbaachisa. Godoyeen akka jedhanitti filannoo yeroo duraaf sagalee akkuma nama waliin daansii kana irratti hirmaatanii filatan kaadhimamaa nuuf hojjeta jedhee yaaduuf amantaa irraa qabuun filadhaa jedhan.
Muddeen 18 addunyaa irratti guyyaa godaantotaa ta'uun yaadatamee oola. Namoonnis lubbuu isaaniitti murteessuun godaanuu itti fufanii jiru. Kanarratti gabaasa qindaa'e jaalannee dhiyeessa.
Godaantotaaf tarkaanfii xiqqoo tokko garuu jireenya fooyya'aa argachuuf carraa guddaa kan galaana Mediteraaniyaan keessatti immoo balaa guddaa irraan ga'u. Imala bidiruun halkan jalqabamee hanga galaana Mediteraaniyaan keessatti dooniin baraarsitootaa kan Awurooppaa nama dhaqqabdu gidduu imala jiru. Kana gochuuf godaantonni jireenya isaanii danqaa keessa galchanii haalli galaana irratti isaan mudatu kan badii guddaa hordofsiisu ta'aa jedhu baraarsitoota keessaa tokko ka ta'anii fi maqaan isaanii Taangaay ta'uu ka dubbatan garee baraarsitoota SOS Mediteraane jedhamurraa.
We had operation with people suffering from bullet wounds. Sometimes you have some people who already died in the target because of suffocation, because of...
Namoota rasaasaan madaa'an faatu jira. Yeroo tokko tokko namoota bidiruu irratti heddummaachuu isaaniin kan ka'e ukkaanfamanii du'an akkasumas sababaa biraan du'antu nu mudata. Kanaaf yeroo hundumaa waan adda addaatu nu mudataa jedhan. Galaana sanarra doonii baraarsitootaa garee SOS Mediteraane jedhamtu qophooftee namoota lubbuun hafaniif wayyaa fi lafa ciisichaa kennuuf umriin isaa 40 kan ta'ee fi golgaa hojjechuu irratti kan bobba'e Saaliim Siiriyaa irraa ilmi isaa waraana biyyattii keessa akka hin seenneef jecha dhiyeessee ba'e.
I come to here with my father from Syria because I should go to the war after 18 years. So
abba ko walin Syria ke sa dufne sababin sas umrin ko kuda sadde gunnan gara dula waranaatti ergamum mala kanaf abba ko jin kara Libya taliani senuf gama galanan yalle jeder abba film akasumas godantoni kanembro dibasa dijalan kambarar sama yoto kunis wardiyo tandara galana ka Libya kannen dirqid angodanto ta gara Libya tidebisan ega samudate boda jedu gare barasito tarra anitan.
I think that they are coming and trying to intimidate us to stop heading towards their waters, which we would still in any case never go.
Akaya dut dufani gara galana ti akanutin senef ittisuf jecha nudorsisuf yala turan nutimmo yomiyu gara bishan galana Libya tisenne himbenu jedanir jarmeango dantota dunya yokan IOM godantoti haran Libya dakaban qabin samirgedelana ma gadade mabulet samudata jed godantoni gutumma Afrika rataan kanaka Anabel Phillips Europa keset nagenya argachu barbadu Anabel umrin soddomilam
security of life
jira chufi nagenya barbachisu Nigeria ke sargachu ndendenye muchakef muchakof nagenyi barbachisa sababinsa Nigeria ke nagenyi dokana jiru hinjiru jedani ojin bararsa kan galana rakun lafa hanga biye Denmark ge su qofarratti gaggefamun bidrungo danto tafete hundu marguf carrajiru tikensa qektonna kafal manit wojini bararsa gaggefam godantota imala bala ama kanatti akaseenan jajjabe sajed Claire Juchat gurmu bararsi totara akajedanitti garu.
We can see that clearly during COVID times as well. Last April, for instance, in April 2020, when the pandemic outbreak.
Yero werari dukuba COVID kuda sagal kai baati abila barakuma la mabdigda makes sochi gutumma dunya lamshe sesanayu namonni biye ofira esani baaturan garu bidrun sani balamu date akature gabasa heddut nudakabature jedanir namota imala galanarra bararsaman lakofsan gaataan enna argatan karabu fatadoni isakami akagara lafati bafaman taliani turamad namakka hamati dukufsad guyafur bod karabu fatadoni lampadusa basune rodan damet godantonni akas jeran Zara Taliani Tidemna Jedan Rude Elemendo Barasitota Kanawalin Turte Odugabastu Radio Sagali Amerikati Tumurri Malakana Barasamani Nagamba Utaera Namota Lubbunafan Hangato Kofimbo Kanadak Abun Wagoti Era Furat Tarkamfinitan Lukuba Covid Kudasagal Kaba Chufi Isusani Ilalamuda Sanaboda Garawal Tali Kesaturani Daanna siyaasaa yookaan baqattummaan fudhatamuun isaanii murteeffama. Godaantota kanneen biroof galaanarraa ba'uun eehamni kan kennamu Augusta Sisilii irraati. Sana booda galaanarraa ba'anii lafarratti imala jireenyaa ka biroo jalqabu. Daanna siyaasaa argachuuf waggoota dheeraa fudhachuu mala. Kanneen carra qabeessa hin ta'in immoo gara biyya ofiitti deebifamu yookaan achuma xaaliyaanii keessatti badanii jireenya seeraan alaa. Dina Gdensas Hamate Ejiratu
Gabaso Turbandar Binud Akkaban Kesa Tokko Hidamu Gazit Esa Tamrat Nagara Ilalata Nakur Malkat Gabas
Waltajji Sabai Mali Awasa Tararani Turk Jedamu Hundesuf Kopesu Maulanan Kanujjetu Fi Kanandros Milto Gazita Addis Nagar Jedami Waamu Obbo Tamrat Nagara Magala Finfinne Keset Erga Qabamani Hidamani Guyonni Afur Darbani Ru Jedan Hati Orrasani Addis Salam Tasfai Addis Salam Akasagale America Turbatanitti Abba Orrasani Obbo Tamrat Esetta Kaidamani Fi Sabai Tin Hidaman Akabe Kundandeñe Ledubatani Jiru
Majemara Kazi Tabeti Dochi Yotu Baksakkil Sintayqaachaw Yaborutun Marmari Ochunun Polisi Yedan Bilich Kedabasutun Federal Police
Polisi Ota Federala Mana Isa Fudata Dideman Red Devin Esetta Gesitu Jenniga Fannir Bufata Polisi Sadafat Gesinalun Jedan Sabai Tin Amif Ammesinittin Yunu Qorannu Boda Beqtu Jedan Osol Ustanis Norgachun Dandeseni Dilbataf Kibtata Kan aman gafata mulun jadan yero kale sabagnu sinjiru jadan harbal le dagne hinjiru nun jadan Eessattakka geessan nuti himaa jennee yeroo gaafannu eenyullee nutti himne kanneen yeroo gaafannu kolfanfaatu jiru waan isaan godhan nama dhiba jechuun dubbatan. Mootummaan abbaa warraa isaanii Obbo Taammiraatiin eessa akka geesse akka isaan beeksisu Addis Salaam gaafatanii jiru.
እንግዲህ ለሰብአዊ መብት ኮሚሽን ምንኛ ጉዳዩን አመልክተናል።
የጋኑቲ ኮሚሽን ምርጎት ነው ማ ኢትዮጵያ ትልሌ ቤክስስ ንጅራ እየሰከጁ አደባፈኔ ስንቲም ናኑን ጀደን አማ አከማቲት ዋምቤክ ወርባን ነምኒ ማሊፍ ሞቱማን ዲአሜን ጀን ነሞተ ሴራ መነኬ ፈኒ ከበጀው ሴንሲስቴ ፍረተኒ እርገደመኒ ቦድ እየሰከገይሰን ሂሙደቡን ነመረክሳ ነምኒ ነመ መናፉ ዴዴም እየሰከገይሰ ከሚኒ ሙዲዳ አቲሳይስ ጅራጅት ሀጅራቱ የሉቡን ጅሩቴስ ሉታይመን የጅራቴ ሙፈተኛ ታፍቆርጨጌስናፍ አከለም ኢትዮጵያ ተኮት ምርገኮን ጋፈታ ጅራ እየሰጅራ አባወራ ኮይሳከጅሩ ሞቱማን ነው አብክስ ጀቹን ዱበተን ሃሉ ሙልፈካቱን ወልተጂ መርሰሪቲ ሮሃውን ዴሱን ኢሞቶ ወይታፍ ሲያሳድ እየሱን አንከምቤ ከምቱፊ ከናንድሮስ ሚልቶ ሚዲያ ባይተው ዳንከኑ ጀቴ ጋዜጣይስቱ ማዛ መሐመድ ቶርበንደር ጋፈሰን በተድራ ቃሞሌ ነገ ይጉምሰ ሞቱማቲን መነ ጅረኛ አባይሼ ኬሳ ቀበምቴ አከይደንቴ ሚሴንሶ ተማቲ ኬሳ ሰባይ ማሊት ዱበቹ ሰባይ ማናዋሳ አዲስ ስታንዳርድ ገባሴ ጅራ ቶርበንደር ቤኬሳ ጋዜጣይስ ሲኒሞግራፊ ሮጌሲ ሲያሳ ኢያስቤት ተስፋይ ጀደም ፍንፍኔ ኬሳ ቀወመኒ ደሙሳኒ ገባሱን ኬኛን ያደተ ኢማ ከነረቲ ኢፍሳከ ከነኒፍ ረድ ዴቪድ አምብልብላን ከንጋፈተመን እትጋፈተማን ሰቁንምቲ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፍንፍኔ ኮማንደር ፋሲካው ፋንታ ዴቪን ከነኔ አቶ መሌ እትጋፈተማን ሰቁንምቲ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፌደራላ ኦቦ ጄላን አብዲ ዴቪ ከነኒን ጋዜጣን ሰባባ ኦጉማይ ሳቲን ሂደም ተቆዩ እንጅሩ ጀደኒ ጅሩ
ደማንኛውም ዜጋ ጋዜጣኛ ስለሆነ ሳይሆን በወንጀል ከተጠረጠረ
ጋዜጣን ሰባባው ጉማይ ሳፊ ደም ተቆዩ እንጅሩ ጋዜጣዋን ተይፍ ነምኒ ደመሶንታል የጉቼ ካንቸከም ይቀበሜ ኢሚሳ ቁልቁላ ዋንቶ ኮንሲቲማ ለብሲሮ ሪፈቲሳኑ ፖሊሲን ነመሸክ ይቀቡደንዳ ነምኒ ጋዜጣተው ይሳን ሂደም ተቆለይ እንጅሩ አኒ ሃልጅሩ ተቆተኮን ቁልቁለይ ሱይንደንደው ገሩ ጋዜጣን ተቆለይ ሰባባው ጉማይ ሳኒ ደምኒ አከማቲን ጋፈቱ ጎቹ ፍደቡን ወልቀበቴስ ኩኒዳንጋ ለብሲሮ ሪፈቲሳ ከነሚፍከይሰት ፖሊሲን ሃለ ምርገነውማ ከበጀን ወጀታጅራ ጀቹን ዱበተን ጃርማያን ምርጋ ጋዜጣስቶታ ፍንአበደ ጀዱ ሲፒጄ ቶርበንደር በኬሰ ገባሰባሴን ኢትዮጵያን ቢዮተ ሳራንገዲ ኬሳ ጋዜጣስቶታ ሂዱዳን ሰለርካ ለመፋረት ያካርገምቱ ኢፍሴጅራ ሰገሌ አሜሪካ ፍናኮርመልካ አምቦራ
አፍሪካ ፍግዱገሌ ሰባሃ ኬሳ ለሚለ ኢትዮጵያ ሄዱቱ ጎዳንስ አከሱመስ በቀጥቱማን ጅራታ ለሚለን ከነንኩን ጅሩሳኒ በፈአዳዳን ሟታኒ አከጅራታን ዮሂማን ወር በቀጥቱማን ጅራቱ ገሩ ሃል ጅሩ ሄዱ አከትልፋቶ ሂሙ ወያን ጎዳንቶታ ሙዴ ሰደት ወጋ ወጋን ከበጀሙስ ኢትዮጵያት ከለስ ከበጀሜ ኦሌራ ገልሞ ዳዊት ገባሰታን እርገር
ሐሙድ ደለቱ ኢትዮጵያ ሊባኖን በይሩት ጅራቱዳ ሃል ጆሊ ለማከታተ ያሙድ ቢኤስ ገነቁደ ሰደት ይወለከጅራት ዱበቲ ዮሴና ከሰደበርቴምቱስ ዱርሰ መነነም አከውጅታ ቱርቴ ዱበረገሩ ወጂመታ ሸበነቴ አከውጅታ ጅርቱዳ ከንዱበቴ
ትንሽ የጸጉር ቤት አለኝ ያው ኢትዮጵያን እህቶቺ ይመጣሉ ጸጉራቸውን ይሰራሉ አብረን
መደርፌንስ እትዳታን ከንዱበርቱ ታንቀባ ለሚሌ ቢየ ኢትዮጵያ ቱርፌ ፈየደመ አኩመንስቱ ሂሜ ቢየኬ ወንትፈካቱን ጅሩ ገሩ ኢትዮጵያር አስወያ ለሚሌን ኢትዮጵያ ሄዱንስ አዝራቱ
ሐሙድ ጅሩ ለሚለ ኢትዮጵያ በሩ ጅራን ይወምቱ አከዝጀቲ
ስራ ነው አሁን አብዛኛውን እህቶቺ ቤት ነው የሚፈልጉት ውጭ አሁን በፊት ቢሮን ብናገኝ ሰራ ነበር ባንክም ብንሰራ ነበር
ኦቦሎኒኮ አዝራን ለሚለን ቢያ ሆጂ በርባደን ይሆጀቱ ዱራን ዋጅረስተው ባንክ ሌናን ነፍ ንቁልቁልስኔ ቀርሺ ጋር ያርገነቱሬ አመገሩ ገቲ ሳባ ሲያሳን ቀርሺ ንሳኒ ገድብኤፍ ኢሳዲ ሰኒ መነነማ በርባደቱ ሄዱን ማሊፍ መነነማ ዮሁጀቱ ቀርሺ ቢየሊባኖኒን ኦዶንታን ዶላራን ሲከፈሉ ከናፍ ሆጂ መነነማ ሆጀቱ ሄዱን ደርቤስ ከነከንደባን አስቤሩቲቲ ዋንጅሩ ሆጂ ጉያ ጉያ በርባደቹዳ ሰናኒስ ከንጅራታን ጅሩ ወንትዝቶሉ ቢየና ሆጀቴ ወነቲን ብልቱ ዳብዱ
አካሙድጀቱቲ ቤሩት ለሚሌ ቢያ ሄዱት ጅሩ ካን መነከና kan mana karaa seera wali galteen naqan keessa baqatanii kan ba'anii jiraatan kan ammoo seerummaan kan jiraatan jiru jetti. Sababa hojjettoonni mana seeraan naqanii baqatanis yoo himtu yeroo hedduu yoo mirgi isaanii sarbamuu fi dhiibbaan irra ga'u baqatu jetti. Seera lummaan jiraachuun rakkoo muraasa qabaatus lammiileen biyyaa hedduun mirgi isaanii sarbamee jiraachuurraa sana filatu jechaanis dabalataan dubbatti. Ganna lamaas Libaanoon rakkoo siyaasaa biyyattii miidhaa jiru keessa jirti. Kunis dinagdee biyyattii kan miidhaa jiru yoo ta'u gatiin qarshii biyyattii 190 ol gadi kufuun isaa qaala'insi jireenyaa 137 ol akka dabalu taasisuu Bloomberg mootummaa biyyattii wabeeffachuun gabaasee jira. Ta'een kun jettee Amud godaantota biyyas jiraatan irratti miidhaa geesseera jetti.
Nagaroochi toodadu innaa yemnagaynyi nabaru kufiyyaa maqannas.
Wantoonni hedduun ni qaala'an. Kaffaltiin durnuuf kaffalamus gadi bu'e. Fakkeenyaaf duraan hanga doolaara 600-700 nuuf kaffalu. Amma garuu yoo baay'ate 300 qaxaramu ijoolleen. Wantoonni martuu garmalee qaala'an.
Kun ta'us jettee Amud Beeruutitti jiru moo'achuun salphaadha jettee akka nama godaansatti jiraatutti garuu egeree ofii tilmaamuun rakkisaa ta'uu himti. Biyyoota Afrikaa kaan keessas lammiilee Itoophiyaa hedduutu jiraatu. Kaan dhimma hojii fi godaantummaan jiraatanus hedduun garuu baqattummaan biyyaa ba'anii warra jiraatanudha. Eliyaas Abubakar baqattummaan Keeniyaa Nairoobii jiraata. Gana 20 dura karaa Somaaliyaa akka biyyaa ba'e kan dubbatu Eliyaas bara 2011 ture karaa Dadaab gara Keeniyaa kan seene. Abbaa ijoollee sadiiti.
Ammaatiin qabaa ijoollee sadiin qabaa ammaaf manuma rifeensaa dalageetiin maatii kiyyaa jiraachisaa gaa rabbumatu na gargaara. Ammaaf gaahumaan jennu gaa rabbuma irratti hirkannee jiraannaa jireenyi immoo akka malee nu ulfaata jechuudha. Keessattuu nama maatii qabuuf baay'ee tokko ulfaata jireenya.
Achi magaalaa Nairoobii keessa yeroo jiraatamu maaltu baay'ee cimaadha baqattootaaf keessuma?
Durii fi yeroon ani gara Keeniyaa dhufu Oromoon baqatee biyya kana jiru koominiitii qaba ture. Koominiitiin kun yeroo namni baqataan haaraaf ni dhufu hanga tokko jireenya isaatiif yookaan immoo iddoo galuu hin gargaaranii ture. Ammatti immoo koominiitiin sunis hin jiru diigamee jira. Namni iyyuu ganda gandaan iddoo iddoo jirutti wal ijaaree jiraata. Kun immoo namoota haarawa gandi isaas hin jirre yookaan immoo namni isaas keessa hin jirreen baay'ee tokko itti ulfaata jechuudha. Iddoo tokkotti rakkatee jiraachuu hin danda'u. Jecha akkuma nama hin qabne tokkotti baay'ee tokko rakkata jechuudha. Namoonni nama qaban yoo nama isaa bira dhaqan namoonni nama hin qabne sun immoo yeroo karaa irratti kufuu argina jechuudha. Yeroo namni hidhamee nama hidhaa baasuuf dhabnu argaa jira jechuudha. So baay'ee tokko ni ulfaata.
Kumarraa Baacaas baqataa biyya Sudaan magaalaa Kaartuum jiraatudha. Bara 2016 biyyaa baqaan bahe.
Baqachuudhaaf biyya ollaatti dhufne. Biyya ollaatti dhufnu kunis daran isa biyya keessaa caalaayyuu waan ulfaata. Addatti immoo yeroo daangaa irratti yookaan immoo yeroo haalli jeequmsa isaanii jabaachaa dhufu karaa garaa garaatiin dhiibbaan baqattoota biyya ollaa jiran irratti ni ta'a. Fakkeenyaaf yeroo baqattoonni biyya kana keessatti yeroo qaala'insi jireenya isaanii irratti ta'uu dhiibbaa jireenyaa dhufe kana irratti isinillee shoora nurratti taphatan qabdu jechuudhaan yeroo isaanii doorsisa akkasii baallee ni jira. Kanadha baay'ee ulfaataadha darbee walumaa gala biyyi tokko si gargaaruudhaaf ofiisaaf iyyuu tasgabbii qabaachuu qabaa yoo ofii yoo lammiilee kan isaatiif iyyuu tasgabbii qabaate irra darbee nama kan biraa iyyuu gargaaruu danda'a waan ta'eef mirga tokko iyyuu hin qabnu jechuudha.
Kumarraan Sudaan keessa baqattoonni akka isaa hedduun akka jiran himee hojjetanii of bulchuuf garuu baay'ee rakkoodha jechaan dubbata. Eliyaas kan Nairoobii jiraatu darbees kumarraanis baqataan jireenya mo'achuuf tattaaffiitti dhimmama malee waa'ee garee yaaduun rakkisaadha jechuun dubbatu. Guyyaan godaantotaa akka addunyaatti muddee 18 yaadatamee oola. Baranas jaarmayaan mootummootaa guyyaa kana mata duree sochii godaantotaa to'achuun faayidaa gaariif oolchuu jedhuun yaadatee akka ooluu ifoomse. Jaarmayaa mootummootaatti dhaabbati godaantotaa IOM Itoophiyaatti guyyaa kana kaleessa kabaje. Hoogganaan damee waajjira IOM kan Itoophiyaa Jiyaan Jiyaawo bakka bakka buutoleen mootummaa gamtaa Afrikaa fi kaan argamanitti ayyaana kana gubbaatti haasawa taasisuu waajjirichi VOF mirkaneessee jira. Mr. Jiyaan erga dhukkubii koronaa mul'ate godaantonni gama hedduun rakkoo hedduu keessa bu'iman. Jarmaayaan mootummootaa fi biyyoonni hedduun IOM godaantotaa fi namoota kaan gargaarsa akka taasisuuf deeggaraa jiraachuu ibsanii biyyoottan addunyaa godaantotatti karra cufachuu irraa simatanii faayidaa dinagdeef akka oolfatan gaafatanii jiran. Jarmaayaan mootummootaa akka jedhutti ammas addunyaarra godaantota miiliyoona 200,000 fi 60,000 oltu jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaamaa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina.